Yeah.
Two step homie.
You know the vibes?
Push up under every day. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash. Push up under every day. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash.
Sifuna imali namagenge. Sibe mnandi empilweni. Tengo muzi sentini. Nami ngifuna uthenga iBentley. Kulo nkulu ngicela ungibless. Le nhlupheko size nqoba. Noma kanjani. Ngizopopa. Tshela uMagriza. Kuzolunga. Ngisayo phanda. Ngiye goli.
Sifuna ima. Sizopopa. Sifuna imali. Sizopopa. Kizaka dogo.
Push up under every day. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash. Push up under every day. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash.
Baba Samandla. Siyancenga. Ngifuna imali. Ngifuna
cash. Ngizethola.
Nam ngizopopa. Ngibuphi uthi madlisa. Ngithenge zonke izinto. Mara inuka uzolunga. Umdala uhleza khona. Ngaso sonke isikhathi. Nam ngizopopa. Impilo iqhubeke. Izinto zibe nsimbu. Ngifane nabuthembi. Bathi manje singinsimbu. Thina sisebenzele ikheshi.
Push up under every day. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash. Push up under every day. Nothing's for no candy cash. Nothing's for no candy cash.
Kizaka dogo.
Two step home.